Awube sake wayibuza umbuzo othi kungani simele ukunikelela abampofu esinabo? Ngakube kokwenza ungabe mnandi uma ibandla lishumayela izintshumayelo enjalo? Sizoletha iy'nkambiso zeBhayibheli ngokunikelela abampofu khona la ohlelweni ezomndeni. Hlala nathi. Angiphinde ngubingelele ezomndeni. Uhlelo lwakho lokuletha izeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo omkhulu kumzana osanda kuphenduka odinga umhlahlandlela odabeni lokunikelela abampofu. Uthe, lithini iBhayibheli ngenhlupheko nokunikelela abampofu? Ngifuna ukuqonda ngoba uNkulunkulu lokhu, kodwa nje eqiniseni, kimi njengomzalwane osemusha enkosini, ngibe nokudideka ngeminye imibono ngeminikelo engizwe ngayo. Ngakube nibona esenzwa njengesinye simqoka empilweni yobuKristu? IBhayibheli icacile, uNkulunkulu unonakekelo ngabampofu futhi ufuna nabantu bakhe babe muzwa munye naye. Ake sondele kwiBhalo ngale ndaba. ETestamenteni Elidala, emthethweni kaMose, imithetho eyayilawula ukukhothozwa kwamasimu yayakhelwe ukunakekela abampofu. ULeviticus 19, verse 9 no-10 uthi, "Nxa nivuna isivuno sezwe lakini, awuyukuvuna ngokupheleleyo emagumbini ensimu yakho. Ungakhothozi umkhothozo wesivuno sakho. Ayukukhothoza isivini sakho. Ungabuthi iy'thelo zesivini eyivuthulekileyo. Woyishela abampofu nabafokazi. NginguJehova uNkulunkulu wenu." Ukukhathazekela abampofu kwakuthathwa hlehlehle njengengxenye yempilo yezenkolo kwa-Israyeli futhi kuyingxenye yokukhonza leyo. Ucinezele umpofu usola umenzi wakhe, Izaga 14 verse 31. Kepho nomusa koselayo uyamdumisa. Yingakho abaprofethi njalo babekhuza abacebile nabanamandla ababe namacala esidlozane begaya ubuso babampofu. Isaiah 3 verse 14 no 15. ITestamenteni Elisha umphostoli uJakobe ugcizelela sona kanye lesihloko uMayibhala. Ukhonzo kumhlophe ongenabala phambi kaNkulunkulu ubaba yilokhu ukuhambela intandane nabafelokazi osizini labo nokuyigcina kungabi icala kokwezwe. EkaJakobe 1:27. Enye indima kuMathewu 25:31 kuya ku-46. Umzekelo kaJesu odumile, lakhona uJesu ekhuluma ngezimvu neyimbuzi. Bese indodana kaNkulunkulu okhazimulayo itshela abalungile ithi, "Ngangilambile nangiphukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangimfokazi nangingenisa, ngihambaze nangimbathisa, ngangigula nangihambela, ngangisetilongweni neza kimi." Indima 35 no-36. Uma abalungile sebembuza bethi, "Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla?" Iphendula ithi, "Njengokuba komunye walaba bafowethu abancane nikwenzile kimi." Uverse 40. Ukupha abampofu ukhululekile nebala kungumgogodla wobuKristu. Ngokwencwadi yezaga kungolunye lwey'mpawu zomuntu olungileyo. Kepha olungileyo uyaphana engancintshi. Izaga 21 verse 26. Sesikushilo lokhu, kodwa asikasho okushiwo zibhalo ngobumpofu. Lutho sanhlobo. Ngokuhlukule kakhulu ngokwezinga eliqinile, iBhayibheli liphinde libe nokuningi ukusho ngenhlanhla yabampofu. UJesu wathi, "Babusise abampofu ngokuba umbuso kaNkulunkulu ngowabo." Luka 6 verse 20. UJakobe cishe nguye ocacile kunabo bonke. "UNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebile ekholweni neyindlalifa zombuso awuthembisa bona bamthandayo na?" EkaJakobe 2 verse 5. Uma sibuka ukuba nokuphana kwabampofu ekukhanyeni kokuthi bakhulu kunathi ey'ntweni zokomoya, sifika kwisiphetho esithusanayo sokuthi ukupha kobuKristu akungakho ukusiza abampofu kunokuzibandakanya nabo. Uma sibuka ukuba nokuphana kwabampofu ekukhanyeni okuthi bakhulu kunathi ey'ntweni zokomoya, sifika kwisiphetho esithusanayo sokuthi ukupha kobuKristu akungakho ukusiza abampofu kunokuzibandakanya nabo, sengame ubumpofu babo njengobethu. Abafundi bakaJesu ababizelwe ukuba ngabasindisi babampofu kodwa kwabelana nabo. Ukunikela abampofu kwesinakho sizibeka ekulinganeni nabo, sibumbane siqinise amaxhama okuswela nengcebo. Kube khona ukulingana. 2 kwabaseKorinte 8 verse 14. Sithemba lokhu kuyakusiza. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo. Sesihlabelisa phambili umndeni wakho.